H. Yes, buddy, dog. Yeah, I want to go out for another. H. Okay. Ask a ring, I'm not coming, let's go. I want to see big a little girl. Athinsathelele ithuba ngithi ukukhuluma ngohambo uhambo lwami engaliqala kudala ngathi ngiyadlala uhambo lwami engaliqala kudala ngangisayintwana ntangabadlala amathoyi mina ngidlala ngamagama kwakuthiwa ngikhula ngekhala ngoba ngiyithandela ukurayima hlezi ngibanga umsindo nasedlateni bangincama ngihlezi ngiphethe iphepha nasendleleni ma ngihamba ngakhula ngamdala ngahlehla isikela bakhala abanye babengitshela ngekugugu ungafundanga aphelelwa ngamandla ngathi le ndaba ngiyijinda ngalahla phansi ngingathatha isikhathi ngabhanga sometimes ngenza izinto ntanga ngingacabanganga ngizola makushona ilanga sasindidiza umqondo ongasakhuni ngisho ukubhala esitradini bekhala enhleko ithini ngawentwana esh angabi na-ansa sibala sure. Athi ngintshele ngohambo lwami lalelani ngintshele ngohambo lwami phela bude lapho engisuka khona mina bude lapho engibuya khona nale ngoma eshi athi ngintshele ngohambo lwami vumeleni ngintshele ngohambo lwami sho phela bude lapho engisuka khona mina bude lapho engibuya khona nale ngoma eshi kwakukudala ngesikhathi ngiqala angiyintwana njengoba ngishilo ngesikhathi ngiqala eshi ngangayazi ngisho indlela ngabuza abadala babekhona bangithomela ngabahlehla ngoba ngangibabona bayanginyana babengi-undermine ngoba bengibona ngiyintwana yahamba iminyaka ngahlangana noboyisika sahlanganisa i-crew esasiyibiza nge-Young Niggas sasibathathu wayekhona no-Young Seeker ngo-2014 sayorekhoda kwaSiya e-Voice Revival sashaya ingoma zakhipha kwangawo lowo nyaka sahlangana no-Tazet sangena e-TM nakhona zawo kwabalit uSika wavaya washona eJozi baqala bakhuluma omamgobhozi bathi mina ngixabene nenja yami kanti lutho ugawo wayofuna isipani athi ngintshele ngohambo lwami lalelani ngintshele ngohambo lwami phela bude lapho engisuka khona mina bude lapho engibuya khona nale ngoma eshi athi ngintshele ngohambo lwami vumeleni ngintshele ngohambo lwami sho phela bude lapho engisuka khona mina bude lapho engibuya khona nale ngoma wakukudala ngesikhathi ngiqala angiyintwana njengoba ngishilo ngesikhathi ngiqala eshi angayazi ngisho indlela abuza abadala babekhona bangichomela ngabahlehla okay akekho umuntu ayifuna ukusipana nami akekho umuntu ayifuna ukusondela eduze kwami akuthangazi next mina ayikho lento engiyenzayo yabo ase ngikhetha ukuvaya solo showcase the general.